bad guys.
Kim Dash, Mukano,
Waiki,
2567. Check mic, hey. Wait, check mic 1 2. Bend the beat, inge woma mwana watu. Kanji kube kuno kubaito kwa geza beat. Siri perfect na ebula di just a different. Situna na mavega kuwaze fast kwa hei to lilas. Ata sinyuka na kati kuwanga mwana siina na limiti. Chaba tuwala mpaka ngama ya edelu paka last. Bombo kila day teno sawa ya kukira no fuck it.
Bombo clat to the bad man there. Bombo clat, mm-hmm. Bombo clat to the bad man there. Bombo clat, bombo clat. Mamuliabuto, bombo clat. Every lazy citizen, bombo clat. Lazy politician, bombo clat. Nama wata sasula, bombo clat.
Kila taita ngo mutima kuchude futua. Ngatonya gari za chirinjo kila kwa muwabutua. Chitukola uwi chitafe dine mutakate muna itua. Bombo kiati na boliboya kola mukono mukoti. Ngama mwabakere sito kunyakula suwale. Tite muli blessed imani mwena muli kasti. Bombo kiati na uli musanya ngole uli musiguse. Gorinda biwe tenga malaya. Linda ya wazi kose. Bombo kiati na mwana kusekisewe site. Na mudie muyangoloza chimu kusaba sente. Bluti kinesini tuwa watekede mweze ziba sobola. Ah, muli para za itikunde. Bombo kiati na mwamu kwano sugu mwawa chala. Nga wasacho wachanga mani nga zanya sala. Nga lerobo enchimala antidokite chilo ya chigala. Bombo kiati na wazitepu mama wa wasi wasi. Nga wonya wonya mabuje negatu kano kwe vumensi. Bombo kiati bona babosa wawalu mabana. Mokusasura musoka kwe sikanti na kurwana. Mujira mobikola bali watula bila Gayena, hey, hey, no just warm up. Don't necessarily kuwa mwana nja kulia sirapu. Enough is enough. Tukoyo tulize fufu. Bombo clat hater, katugere kuchitufu.
Bombo clat to the bad man there. Bombo clat, mm-hmm. Bombo clat to the bad man there. Bombo clat, bombo clat. Abasabiriza, bombo clat. Mutukora bubi, bombo clat. Mapasta abafiri, bombo clat. Muchiye yo, bombo clat.
Yo, bombo kiati na upstairs oli bad mind. Chovola wa mano chali nyo behind. Bombo kiati a posting a nonsense kwebu site. Linda oli bitula muwali antu kwa di city. Mbukansa lina siri mukalawe kana tero kufa. Fakubi kwa tako gasia. Bombo kiati kwa musaje ye fula mbarwani senguzi. Bombo kiati ochima inti kwa kenyini wenguzi. Emu pije tuwa kutumango tude yo buduzi. Bombo kiati noto ila vila kastafu na kabenzi. Bombo kiati nawe fala kwa sosola kwebano. Tuliche chimu mani kweno if you don't know. Bombo kiati nawe mani ali best friendi wange. Nga wakola chimu chakutwa lia girlfriendi wange. Bombo kiati na mwabali ya wano buta netuka. Bunyabo nebubu we mbuto lusi na kauka. Kale singana mwemano busajia wa mwebu kutuka. Bombo kiati nawe kwa musajia fisa vano. Nga ulichimwe chukuita kogo chukua mani umukono. Mutu nyigiri zanyo mutu sise mabiga. Ze wange mbakobe ila mwana temujanga. Benda kakuta wa hita tuba gube mugwanga. Big up to 256 ganga.
Bombo clat to the bad man there. Bombo clat, mm-hmm. Bombo clat to the bad man there. Bombo clat, bombo clat. Abasabiriza, bombo clat. Kutukora bubi, bombo clat. Mapasta abafiri, bombo clat. Muchiye yo, bombo clat.